Enwere m Chineke, onye m na-akpọ okwu ya asabu. Onye kwalu okwu ya asabu. Enwere m Chikanzi n'ọzọ, enwere m Chukwuma. Onye kwalu okwu ya asabu. Enwere m Chukwuma. Let's go! Iba! Jenna Moore, okay. Yes, I am on them when a bookie would do. When you borrow to Burasa, Burasa, and where am I on a day? On your nagantic on a running in bed. And where a bookie would do this over. When you borrow to Yasa. Oh, God, I do the same again. I call up Chile, go, yes, I'm going to get away. When you borrow, go, yes, I'm going to go. And we're chickens and also, and we're chickens. When you borrow, go, yes, I'm going to go. Enwere m oke ibudu ndị nsọ, ebubele Jesus. Ọka gụmụ mmụọ ọka gosi nwoke ke na-akpọ ya n'elu oke ibudu. Enwere m Chukwu onye karịrị si n'ọsọ, ebube do na adị. Enwere m Chukwu ya ọka ụkwụ. Enwere m Chukwu, Chukwu ebube, onye amara ezigbo. Onye kwalu okwu ya asabu. Enwere m Chukwu ọma. Nwanyị gịnị bụ ihe ahụ na-enye gị nsogbu? Chọsara ya Jesus, onye na-aza ekpere. Onye chetara ha na we mere ya ọchịchọ obi ya, ọ ga-eme ya nye gị ụwa. Onye kpatara onye nwụrụ anwụ. I call him the fourth man in fire. Chike Shadrach, Meshach, Abednego. Chineke nke Paul na Silas. Onye kwalu okwu ya asabu. Enwere m Chukwu ọma. Enwere m Chikanzi n'ọzọ. Enwere m Chukwu ọma. Onye kwalu okwu ya asabu. Enwere m Chukwu ọma. Oya na. Hey! Ihe mmadụ na-ekwe gị na mụ ga-abụ ka Chukwu mere ka mụ wee bụ. Chi nyere m ya ahụ. Chi nyere m ya ahụ. Ihe mmadụ na-ama gị na mụ ga-abụ ka Chukwu mere ka mụ wee bụ. Chi nyere m ya ahụ. Chi nyere m ya ahụ. Owe iwe ewezi, ewezi. Sọ Chukwu nyekwara m ya na ndụ. Chi nyere m ya ahụ. Chi nyere m ya ahụ. Onye na-ewe iwe ewezi, ewezi. Sọ Chukwu nyere m ya alewo. Chi nyere m ya ahụ. Chi nyere m ya ahụ. Ibudu. Ihe a na-ekwe gị na ga-abụ olele. Osisi elere anya ọdịda. Ime ụwa ya o, ọ bụzi gị a na-ata ya. Ihe a na-ama gị na ga-abụ ka Chukwu mere m o. Idide ala dị ka na ya Chukwu. Eziokwu na-adị mkpụkpụ osisi. Kakuru n'ibere mmiri. Kena m ikpuru na mgbe ya oli. Ọnụ kọrọ ogiri ọnụ. Alọlọ ya racha oli. Imo Buddha. Hey!
I will praise him for what he did. Yeah, baby.
praise, I will praise, I will praise for what you do. I will praise, I will praise, I will praise for what you do. I will praise, I will praise, praise him, praise him, praise him. I will praise, I will praise, I will praise for what he did.